Yeah, thanks God. That's all I can say to all the ladies and my boys in the hood, brothers and sisters, and the old gate survivors. Thanks for your support, niggas. Yeah, it's the coast, baby. You know what? Now check this out.
Meka kibao lishikatika, sauti yangu haikusikika. Lilie na washukuru ni panipanguka mkanibeba. Kenya, Uganda plus Tanzania. Na washukuru ni kuonesha nguvu upendo na nia. Sasa nina shout out kwa wandaaji wa mziki. Thanks to the presenters na washukuru ni mapromoters. Raya mloni kubari, toshe vimbo vya bari. Judizeni mezo na GK niko sukoni. Zako pidukani. Na washukuru ni wapenzi wa mziki wa kizazi kipya. Thanks my mom and daddy Kinondoni Lara Temeke na Mikoan. Thanks Brother Wisdom. Stories zako lipeni fidi ya nyuma Tanzania. Thamana penzi lenu ni zaidi ya chochote kwangu. Bado sijafika jike na itaji nguvu za ziara. Edhako mankifika na itaji wenu msaada. Thanks Brother Goodluck. Thanks Mr. Mafuru Joseph Kusaga and David Niminja. Amulu Asan, Karen na Sare Ali. Much respect kwa baba ubaya na mgeto mwendo Selemani. Na James Nindi Rugea ungoza jaaz. Eskadi Shupa Moti, keep it lil. Tripod media, African pictures in the benchmark. Two eyes and out you are online. You know what? Tuko pamoja for life. Magazeti, penzi wa mziki, umora wape mungaza. Na washukuruni mapromoters, umiliki wa vimbo vya bari. MJ Record, Bongo Record na Mika Mwamba. East Coast Team, Professor Rudigo na Johnny Maundi. Clouds FM, Dede One, Magic na Kiss. Radio Free, Star Africa. Thanks a lot, na washukuruni sana. Radio Uru, Time the Fame na Channel 5. Mwingu Record, Papa Loving na Vieni Mengi. Na washukuruni na unipenda, jinangu na panda. Eshima yangu inasamba milele, skati tamamora unongozi njia. Waso nipenda na nipenda nili keti zanti. Sasa niko mangani, ni TGK, aka Bokasa. Wene chuki pamekwisha nasa, na washukuruni zaidi. Ma DJs wote ndani ya bongo. DJ Maris, DJ Venture, DJ Skiz. JCD, much respect kwa DYT. Kokote popote, stovasa au God Nigondwe. Sebastian Maganga, Josh na Bakari Sadiki. DJ Juice, DJ Neri, DJ Case. Muli bling bling bling, Sam na John Dilinga. Mina chifumba na G-Abash, Kid Boy. Na DJ Majay, yo. Senteni sana. Msuwa nakuja, msuwa napanda, kisha na msiwa napita. Toka 97, jike ni 2003. Bongo baru na iwakilisha kaka sukazi ndogo. Anko nimesota sana, mpaka kufika hapa nilipo jike. Nasama thanks God, kwa ni wengi tulikuwa na ora. Kini sasa wamekusha pote. Bazi wako mitaano, wengi na otu wamekusha wazika. Nasama rest in peace, D-Raw na James Dandu. Diri na masera wote, mliofaliki katika kustuago. Wako na washukuruni sana. Tanzania baru na fisiwani, masera wote, maskani na babongo mloma mtoni. Nisi mrivo ni support GK, isi kutagemea. Wema na ukali mwenu kokote ni tawenzi. Kame situ kuja kuwacha katika shiri na raha. Mwenyezi Mungu inaongoza njama, lengo yangu yatimie. Japo maadui ni wengi, tuna kila kona wametapaka. Lengo lao ni moja, this is cause kusambaratisha. GK kunimaniza kama ikibidi kunitoa roho, japo kusarangu kwa usilijui jamaa. Uniombee kwani GK niko nje panda, sijui ni nani wa kumwamini. Wengi ni washikaji zangu, mdomoni nacheka nao, lakini moyoni kumbe ni nyoka. Wenye sumu kali wanatamani kuniona. GK uko amenikunja kwenye sanda, fona nizika. The fake niggas.
Out, baby.